intombazane uthando zintamba ngihlukunyezwa nokubambama ngabeqashe ngothando yiwo wangishintsha indlela yokuphila angisenabo ubungani manje abangani bimbamba kufika impumelelo lokujika kwabo ngingonile yiwo wangishintsha indlela yokuphila sidlala ngingedwa kubo usizi lwami ludlamini lokujika kwabo ngingonile.